We're back.
Yeah.
English.
Yeah, that's what I'm doing. So, the last time you were here.
See, the last time, I was
sticking to English, bro.
Oh, I'm sorry.
Don't be silly.
All right, so. I have a question. You had something to share with us. What you opposing?
No.
To corner some confessions to make.
All right.
I'm
not being silly. You know.
Kizungu, you work vizuri na.
No.
Checking. Okay, so intellectual. I'm sipping this cup of tea.
Continue. It's way past 10 p.m.
Is it tea? Kama ni koko kumeka.
Well, in Africa we call it tea.
Ni chai tu, bro. Natanika. Tuseme ni koko.
Kitu yote inaekwa sukari ni chai.
Chocolate.
Milo. Energizer.
I bring drinking chocolate.
Ni wale wa diabetes.
No. Anyway, kumbe tukiongelea mbali mzee atusikiki. Nani msupa amekukumbuka?
Me and my hoes.
Manhole.
I've been digging them holes.
Anyway, ni virgin hapa. Niko na. Okay, he's in dark secrets.
By the way, we are two opposite people.
Sikia dark secrets.
No. Okay.
Okay, same.
Okay. Dark secrets.
Oh, two different people. When you match home, mini virgin.
Oh.
Hey, virgin.
Hey.
Anyway.
Yani?
He's in dark secrets.
It's been a while since you actually had coitus. Until your virgin time may reset.
He's in dark secrets. I'm saying, you're not a title of the podcast.
Okay.
Ndakumbuka hiyo tukiedit.
Nice.
Dark secrets. Tuende kazi. Wewe anza manzangu ni mingi. Na eh mimi ni dark kweli.
Dark secrets. I need to turn off my phone. Okay. You go first.
Aya, nitaanza na kwanza yenye ni tu ni obvious. Okay, I'll start with the one that is so obvious. Niliachwa na dem, so it's been 3 years since I had sex. And I'm okay, maze. I've just...
No, you're not okay.
Nimeingia kwa ile phase flani ya depression. So, unajua nasemanga, when you get too comfortable, you... inakuwa tu normal. Yani,
you feel at home.
Yeah, like, say, hata...
You made yourself at home.
Yeah, so... pengine I dived in deep to this ocean of...
sadness.
Virginity and sadness and depression. Anyway, dark secrets. Twende. Shoot.
Okay. Dark secrets.
Ninio. As in what's been burning that you can't even
manze.
Say to anyone. This is the platform, manze. You may pay a chance. Get it out of your heart, manze.
Okay, I won't say any names. But due to, you know.
Ulinyonga.
No. Due to secrecy and copyright and piracy.
Mm.
I won't say any names. So, there's this one time in a woman, I was called gay.
Ah!
How?
But, okay.
No. No.
What's dark about that?
Gay! Bro,
who was the pusher?
Hey,
who was the pushing?
I better even donate my, you know, Mr. Onyango for science.
Oh, but, speaking of which, can you donate your body for scientific research? After that's a thing, by the way.
Yeah, I can if there's no place to bury me.
No place to bury. What you mean is
my remains.
Oh,
yeah. You don't have places, my guy.
Where at una queen?
Manze. So, if the time reaches and I kinda leave this planet for a better purpose, So, and there's no place.
I don't get to Kiswahili, man.
No.
This is so unusual.
No.
So, I'm normal. Man. Bro, ini abnormal. Basa.
This is it.
Cheki, kizungu si yako.
No, we gotta, man. We gotta zoya these things.
Zoya shit.
No.
Zee.
We, right now we're in UK. Recording the podcast.
This is not UK, bro.
This is it's British accent. Huh? You finna film me? British. We're doing British.
Ah, sir. You yeah. British nigga.
Yeah.
How many British?
Rudy Kerenyaga.
Kabisa.
So, hey man.
Yes. Achana kizungu, hiyo story ya gay uliitwa msee ulisukumana si ati nini?
Mimi naanza kusukumana mimi.
Eh,
msee. Mimi napenda wasichana.
Hakuna. Truth be told, you're gay.
Nakaa gay.
Cause gay.
No. Oh, so unaweza nikufia. Oh, I know. Oh,
ah, what? Nice. No. Okay, I'm going.
That's why you've been pushing the topic. Eh?
Azizi, twende into next.
Okay.
Me mwenyewe, I'm from anyway.
A wedlock.
Wedlock queen.
Wedlock ina maanisha nini?
Wedlock ina maanisha nini? So Google hapo mse. ASAP.
Cable guy.
Fanya hivyo. Wewe kuangalia
wedlock haya. 1 minute.
Mse fanya VPN kazi. Sema tuko British.
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 Yeah.
Yeah, we're going British.
Yeah. Right now.
We're going British.
Yeah, okay. Uh-huh. All
you did?
All the smokes.
What's the world, bro?
So, Red Rock. Kawage, Red Rock. Red Rock. Let your site.
Site kweli.
Mini.
Red Rock, mina dhania ni married tu. Ama? Yo.
Umaskini.
Unasemaje?
Red Rock. Uh-huh.
Kwani hiyo simu yako si ni nini?
Yeah.
Oh sorry. Oh man, there. Tutaedit hiyo part out.
I told you not to take wings.
Wings.
Chicken wings, KFC. Yeah, ndio ya.
Mse. Tunagonga drinking chocolate for supper.
Guy. We
and so wedding this open to make it someday.
Wedlock is the state of being married. Mm-hmm. The term is rarely used.
The state of being married. Ndiyo nakwambia. Niyo tu, yo kukua we, yani kukua married.
So what was your point?
Siwe ndo ulikuwa nasema sijuu coming from a wedlock or something. But what I'm saying is this, eh?
Yes.
To the next point.
Uh-huh.
Have you ever paid yourself?
Kidogo? Kidogo hii kitu. Tusidanganyane. Tulikojoa, tuliona choo kwa ndoto. Tuliambua tusitumie. Ai, hii vitu ni enticing. Mimi niliosha kitanda na kugeuza mattress. Eh? Yeah? We.
Ah.
Eh?
Yeah? Baina kaupa.
Alafu nilikuwa na cologne.
Eh? Yeah?
Nilikuwa na cologne.
Ulinyonga na?
No.
Oh, sorry.
I used to cover up the stench.
Oh, man. Zii, kwani ilikuwa how long? As in how frequent?
No.
In, okay, how many times have you peed yourself?
Okay, nikiwa mdogo, I used to stay in like a small room.
Mm.
So, there was no ventilation, was kind of fucked up.
Yeah.
So, anytime there is any foul smell, multiply. Ni mtu angiza tu mapua hivi. Ah, huko kuna nuka aje nyamira. Yeah, so, I had to my way out.
First things first.
Mm-hmm.
I love my Nyamira listeners. Nyamira iluki hivo. It was your room.
That was
now.
Okay.
Point iko hapa.
Okay,
when I was young, yeah?
Mm-hmm.
So, mse kizungu manzi yangu. Sita kudanganya, bro.
I told you not to say in the ghetto.
Fucking.
No.
Ghetto. Tigero. Ghetto.
Yeah, you're from the ghetto.
Mini geshagi. Kuna difference ya ghetto. Mm. Na geshagi.
Oh, bro. You call it ghetto?
Oh, geshagi. Mishona kwa mjinga.
Oh, geshagi.
Geshagi.
What does that mean? Geshagi.
Wewe, kutoka. Unajua kwa ugo mahali ya naka. Mahali ya na kupandia tungu wa shavi.
Yeah.
Eh? To sweet potatoes. Yams hivi. So that's... Mali kuna mea, wacha upuzi.
Alright.
Kuna upuzi. Fuck. So wakia tu kiswahili.
Alright.
Ama ni interview, man.
Hey, you know.
Oh.
Yeah. We gotta prepare.
You gotta prepare.
Yeah, we gotta.
Anyway.
Mm-hmm.
So mi nikiwa mdogo.
Yeah.
Around how many? Class 5 mi akanga?
Around 7.
Achia, around 7. 10. Class 6, let me see, ni 12. Class 6 ni 12 years, so class 5 ni 11 years. So, ni kwa 11 years. So, I think 11, 10, class 4, 5. So, nile, kunyo chai mingi jioni, so, nenda kudozi.
Ay, sawa, sawa kujoa.
Ay, nipeni tu chai.
Kujoi,
mami.
Mom's kujoi.
Mom's kujoi. So, anyway.
Tawaita mpeleke inje, mom.
Normally,
yes.
Me seems ati nikuanga na wet bed. As in, I was this guy. Kwanza tu nikuwa mdogo, nikuwa tunaitana. So, this night, I don't know, usingizi ilikuja unono. Masikianga ile usingizi wa pono.
Graphy.
Hapa na.
Alright.
Usingizi wa pono.
Oh.
It's a Swahili thing. Ah. Unajua tu kizungu.
Yeah.
You don't know these things.
Yeah, you don't know.
Yeah. Nafaa kuuliza you did.
Okay. Anyway.
Sasa sikiza.
Mm-hmm.
So, usiku imefika. Sasa niko pale. Sasa nimeingia Dreamland pale.
Disneyland.
Eh, mzee,
Princess Sophia.
Sasa unajua depending on where you come from, dreams zitakuwa based on such as in unajua umecheki Inception?
Nope.
Oh, so let me acha tu ni refresh ni explain kidogo. So Inception ni wasi wanaweza ingia kwa dream yako.
Aha.
Umekumbuka
niko. Ile wasi wanalala.
Eh,
wana
so kuna kuanga na msiana design
the dream
eh, as in ni architect, so lazima kuwe na msiana anatengeneza puzzles.
Nimecheki
una
umecheki nimecheki,
so umeelewa
ule architect
anaweza
manyumba na
yeah, exactly.
Imagination
yeah. Mm-hmm. So anyway, point ilikuwa hapo kwa architecture. So
mm-hmm.
Unajua depending on where you come from, mm-hmm. itakuwa built into ya
so, based on
yeah, based on whatever.
Mm-hmm.
So, so nilikuwa kwa hii scenario yangu nilikuwa tulikuwa shule.
Mm-hmm.
Shule yetu tu.
Mm-hmm.
After tulikuwa games.
Mm-hmm.
So zilikuwa free time. So, na Lu zilikuwa around.
Ah.
Ora, so, hey, cheza games nini. Mko pale, kasikia kunyora mse.
Ah.
Eh, hey, mini nae nani, kafika pale. Sasa kitu likuwa naambia Manus kujue.
Mm-hmm.
But nasema apana nimeka. Mm-hmm. Mina ena nilienda tu pale, nikasimama, nikasema ai. Chant release.
Toa Mr. Ojuang.
Eh. Hey, mse.
Eh?
Nili unajua relief.
Eh?
Mtu anakuwa nayo.
Ah.
Eh? Hiyo yeah. Relief. After tukumalize hivi sasa ndio unasikianga kitanda imeanza kuwa wet.
Ushangaa. Eh,
ushangaa hapana. Hizi no. Mm-hmm. Kwani nimekujikojolea. So nikaangalianga kama ninajikojolea. Eh? Juzi kwa nimemaliza. Eh, niko na pana si ati najikojolea.
Na mimi
kujishika hivi nikaamka.
Kuangalia hivi chini ya kitanda unaona tu
ikidrip. Wewe ikidrip
tang.
Oh, another funny thing. Oh, hiyo ndakwambia after hiyo. So yeah, that's my me, that's the only one time nimejikojolea.
Mm.
Yeah. Okay, nikuulize swali lingine.
Mm-hmm.
Like msia umelala in double deckers.
Ah, but of course.
Top bunk na
the bottom bunk.
Kuna ni triple deck actually.
Yeah,
so umeinyorewa na mse. Like ulikuwa the lower bunk, alikuwa top bunk akanyora.
By the way, kumbe sijakaa body sana.
Oh, kwa day school.
Yeah. So
fuck boy.
Jana
fuck boy.
No.
Fuck boy day school. No. Fuckboy. Eh, kiongeza chai.
Tena town.
Chai ni mingi man.
Eh, chai mzee.
Kiongeza chai mzee.
So, mimi sina hiyo experience.
Eh, mzee, mimi kuna boy alikuwa anaitwa kama mimi.
Mm.
Tuko pale high school. Pale. Eh, yeah. Nimemweka.
Ah. Aya. Our miseries.
Eh, mzee, guy. Oh, kumbe si chai. Tulisema ni? Drinking chocolate.
Yeah, Milo.
Hey. Ayo, usiniambia uzishika hiyo ni sufuria.
Uzishika hini.
Oh. Bachelor lifestyle, maze.
Maze ni sad. Someni.
Hmm?
Msisome. masomo ni trash.
Awe, don't oh yeah, mse. Tuna ini tuna mse. Tunajaribu ku influence watu positively.
No, no.
Si no.
Kama masomo ni trash, ni trash. So hii ni watu wangapi wa IT wamegraduate huko nje? Watatu finyane kwa hiyo industry. No, no, no. No,
so just because wewe umepata ka opportunity.
Opportunity gani?
Eh, jomba amekufanyia kweli.
No, anyway, na wale wale wengine 15,000 wamegraduate, wanaenda wapi?
Kina mimi hapa.
Kina wewe utaenda wapi? Enda ujue, kwara. You have no purpose.
Sasa hatuja graduate. Hebu sikia. Anyway, sikiza eh. So kuna boy hizi alikuwa anitoka mimi.
Oh,
Sasa sema jina lako.
Yeah.
But msikamo, kaa tu ananijua tu atajua. Anyway. Miss. No, no. Ati miss.
Hey.
Zizi. I'm saying this, eh?
Mm-hmm.
Please two boys zako.
Manzi. You did wrong.
I forgive him.
No, fuck you, bitch.
Anyway, what went down? Mm-hmm. So.
I know what went down.
Definitely in Kojo. But this is how it went down.
Oh. Narrated the deal.
Okay. Ah, fuck, man. That came out wrong.
Boom. Wapi ile button ya? Oh,
is lit.
Is lit. Nafaa kwa hiyo button.
MC soon man, soon. Lapi by the way, itabidi tumepiga downloads pale. Ama tuiweke kwa editing. By the way, sini sound. Anyway,
yeah.
This is how it went down.
Mm-hmm.
So like tulikuwa tumetoka boys alikuwa anga ananyora by the way. But this
so nani alikuwa chini?
Mimi.
Hai. Na unajua ananyora.
Eh, like alikuwa anga amepitia face flani. So like amepitia your face.
Ana blood
ya ku half kuna venye unajua high school. Ilikuwa mwenye ana dose chini.
Wewe ndo
kusema.
Oh, si ndo mnyori.
Ah man, so wewe ndo kusema, sasa wewe unalala aje juu.
Wewe utakubali aje mwenye analala juu ananyora?
Bro, hata area kwa ananyora lakini unalala aje juu. Okay, eventually nilienda tu juu.
Yeah. Wewe unakubali aje kuangalia mnyoro?
Anyway, this is how it went. You know. So, tumedose kila mtu, yani tumepiga story kwanza boys. Tulikuwa tunapiga story zingine za mademu wengine wa siku, wa sad.
Yeah.
Kwanza kuna demo aitwa Joy mzee.
Wow. Kwa shule kuja na kama, iko kama na kama.
Azia tuko hata sikuwa nimejua kunyonga nini yote.
Yeah, labda uko shule yako amejua.
Sijui kuna Joy ile kamera inakuwa pale alafu naipiga macho.
Sijui.
I don't know what he said. But this is what I know. Me sikuwa na juu. Actually I was so naive by the way. Sikuwa na juu. Hata sikuwa na dame. Ilikuwa vajo
bae.
Kama yes. Sahi. By the way dame alini hatu break.
Unyetwa gay. Yes.
Huh?
Gay.
Yes.
Yeah. Unani, niwe ndo nilea story.
Oh.
Yeah. So as you were saying gay. Yes.
Eh?
Gay. Yeah. Unasema aje.
Yeah.
No, you were
going. Kwa kuna ipati ya gay sinasikia.
Nilikuwa na kohoa. So, wewe jamaa, ulikuwa virgin gay? Ehe. Au kwa nasitana gay? Ehe, ulikuwa unasema aje? Gay.
Uvani kumbuke ile Simpsons the movie. Well, yes, church, I have a confession to make. Say gay. Aitango who Simpsons?
Oh, msitana.
Ah, oh, mzai.
Ah, mzee.
Huo mzae wao.
Sijua aitwa nani.
Baba yake na au boys.
Huu jamaa mielo.
Eh,
wote ni wa yellow.
So anyway.
Anyway.
So this is how it went. Not gonna take long before to explain story.
Ni vitu vingine ina take over.
Pengine listener atakuweka anyway.
Mzee. Is any man?
Is any man?
Fast forward. Don't do that. Will haunt you.
Anyway. So boys, tulikuwa tunapiga stories za madini. Kwanza kuna boy dem fulani alikuwa anaitwa Joy. Eh, wazee wote dem Joy. Anyway, alikuwa crush huyo boy, alikuwa crush huyo boys. Na pia alikuwa crush huyo boys mwingine najua home. So like udem, mimi, udem na boys mwingine. Tuta mention names. Yeah. So like tulikuwa tuna come from the same place. Actually the same village, if I may put it that way. Unajua, estate kusema estate bro.
Takwa sad.
Situtoka the rural areas.
Kijiji.
Yeah. So like Udem, I'll go to find Maze. Ana jegi, msana mrembo. So najua tu my school wazee.
Kwa kwa mekuivia.
Vee sayo unasikianga, unaona tule dem wazee ispoko ni vetu ni student.
Miera hiyo isi onagi student. Naona yunifa, okay.
Aya. No. So.
Yes.
Uboy. Wacha tu ni explain before ni explain vini. So uboys, alikuanga na mdate. But, ni ile tu boy anajua na date dem. Wana?
Dema juu.
Aya, walikuanga kwa scholarship ya Wings to Fly.
Equity.
So, njoo Equity.
So,
wakienda huko, ule boys, uu sasa boys, sasa mwenye anaitwa kama mimi. Wachuo. Which, ni kama tunatoka around the same county. I see the same county, but iko around the same place. But, ni juu ni Nyandarua, na sisi tuko Nakuru. So, one is close to. So, boys, wakienda Wings to Fly, wako wote watatu, huyo boys mwenye anafikiria na mdate, huyo dem na huyo boys mwenye anaitwa kama mimi. So mele sasa how it inaendelea, no. So huyo boys wakifika huko Wings to Fly, anadhania ni ana mdate, like anajua ana mdate. So like ama boy wawili wanadhania ana date huyo dem, alafu funny thing, maboy wawajuani. Funny thing, mi najua maboy wote na najua dem. Alafu making matters worse,
unakatia pia unajua ni wangu.
Zee, huo dem alikuwa amenicrushia. Nilikuwa nimemcrushia na alikuwa amenicrushia, but hatukuwa as in open. So nile like, unajua first time kwanza tulienda kupatana. Akaniambia my toes look amazing. Like, mko na huo boy, na huo boy anasema ana date. Tumeenda kutembelea dem. Dem anasema your toes look amazing. Like, bro, maze, you are trying to flirt with your best friend. Your boyfriend's
best friend.
Anyway,
ilikuwa awkward. Welcome to Kenya.
Anyway, so Ode, walikuwa tu fiti by the way, si ati ni hadi saa kiza ni shukisha msibu
kwa napanguza kiru.
Ai, ako tu fine by the way, mtafta, mtafta.
Mtafta.
Ah, wezi.
Mtafta.
Azi, siyezi. Eri nikuambia ukweli, bro.
Mazi.
Siyezi.
Sini nime.
Anyway, ndakupea by the way, kama uko interested. But first things first. Others, it's been long since sasa tumeonana. Actually since aende kampo maze akujangi home. Tunajua tumadimu akifika campus atakai kurudi home. And like we pesa inaisha
hamna otherwise.
Halfway the same mister.
Guy,
you start surviving.
Halfway.
Halfway. So before same mister ishe, you just want to go home.
Wah.
Ndio urudi na do. Unaona? So depending whether or not the holiday itakuwa refu. Anyway, so hiyo time tulikuwa high school, so tulikuwa tu vijana, so umeshika how the context iko. So boys tukio pale dormitory, si hostel. za ni kwa dormitory,
dorm.
So tukio pale dorm wazee ako the upper bunk, na mimi niko the bottom bunk, ako top bunk, mimi niko bottom bunk.
Sema alala kitanda ya juu, alala kitanda ya chini.
Sema, ni nini?
No.
Wewe ulikuwa unapambana na kizungu.
Si ulisema turudi Kenya?
Haya basi. Nilikuwa chini, alikuwa juu.
Ayaya.
We.
Some gay shit. Gay.
Anyway, sawa.
Gay.
Basi unaona tu hivi vitu itakurudia mzee.
Yeah.
Anyway.
Yeah.
Nasema aje. So boys, eh?
Yes.
Eh, tumepiga chit chat pale we dem nini we anakuwa me crush u dem. Dem sijui akienda sijui alimpiga mate. Ai man, mimi niko tu pale na imagine un crush wa mimi man
anakuvunja vunja roho.
Afu funny thing, unajua ni uongo.
Oh boys, alikuwa anatumia false pretense.
Mimi najua dem. Najua boy wake huyo mwenye ni wa home, huyo mwenye anasema anambia na anajua huyu.
Na unajua dem.
Na unajua dem. Ah bro. Na definitely ni lies.
Eh?
Hakuna kitu kile ina happen.
Anakumarinate.
Ni ile tu yani tunacho tu fantasy.
Mchezo tu na
wiki. So mean I'm a good listener of fantasy. Pia kuna boys fulani pia tulikuwa tunapiga fantasy. Tupo pale shule. Mbaya sana. So like mimi nilikuwa tu friend wa kila mtu. Kila mtu ana share up their private things. Arise on moments of happiness. Because by the way, they are vulnerable and very stupid. When they're in love, na suddenly they are fantasizing. Na wakumbukangi kama walisema anything. Walikuambia anything. Mm. Like wanakuanga wakifantasize. But awakumbuki, awakumbuki walisema fantasize out loud.
Ah.
So, like, we utunayantanga tu nina amazing stories za wasi. Afu, wasi tu wako innocent wanatembea huko inje vila.
Mbwe ni ka...
Umawabebea information. So, anyway. Later that night, bro. Mimi, nikuwa dhania na ota. Nisikia tu...
Kasema,
eh? Nikasema apana.
Kumenyesha aje leo sana.
Mwacha niamke. Bro, kumbe boys alikuwa amekojua alafu sonjo matrisi zangu mani. Matrisi high school ilikuwa kwa ulimi.
Yetuwa ndimi.
Eh? Mm. So kuna venye, yu part mkojo ilikuwa inadropia. Sikuwa na doza hapo. Mm. Like nilikuwa nimejisqueeze hivi kwa ukuta. Mm. Blanketi ilikuwa imeacha mato.
Wana? Wazi.
Sasa ilikuwa tu inadrip hivi naenda. Box yangu ilikuwa nga hapo chini. Brewa hadi sayi tukizenda home. Niko na box yangu bado high school.
Mi tu.
Imerasta hapo juu. Hapa juu yote. See?
Jamaa acid
MC alinyesha ali mimi niliamkanga mali fuck amka stupid
eh
eh nipiga jamaa mshipi go down niliamkanga mimi kwanza vile nilikuwa nikianga hizo maspell za mkojo na nini eh man
kwanza ya mtu mwingine
hata ile yangu
maneri yako man
mtu mwingine mse niliamkanga niliosha shit na saa 8 usiku mse
so imagine ingeke kumwagikia tu mzuri ugeuke ugeuke useti nyuma chwa ugeuke chwa
unaona umeanza kufantasize
eh
yeah.
Na imagine
umeamini vya ba good list
na no, na kuimaginea
najua ku get fantasy out of people
no yes. I'm just imagining the situation
anyway cha nipige sip
eh sasa ikabidi mpanda juu
eh hey bro ilibidi tu nipande juu sasa
nikabadilishana
as manly as I wanted to prove myself.
Mhm. Kwa kile utafanya?
I'm saying kama unanyora to go down. Na box yangu kwanza alikuwa anaeka box. Unajua kuna wale wasio wenyewe wanaeka box kwa strategic position fulani tu hivi.
Akaona fulani.
Hey bro, nilimwambia kaa nenda juu. Mhm. Box yako inaenda chini,
chini ya kitanda mimi. Yangu pale nje.
Strategic position sasa shida. Mm. Nilikuwa na the strategic position lakini box juu.
na rusty mkojo mimi.
Sasa ilianza ku rust in 2 days man.
Eo jamaa.
Mimi naye nani siwezi replace.
Oh ni jamaa chrome. Jamaa kunywa chrome huyo.
Definitely boy ni drunkard. By the way unajua wale wasana living tu alive.
Mhm.
Wale wase yani ni
wanafosi maisha.
Confession nyingine unataka kumeka.
Mimi am ara confessions.
Bro man, wewe kwa tunaishi a holy life.
Man, I'm very holy. Very very holy.
Unataka kuongelea STDs?
STDs no. No. Si bado sijafika hiyo point.
No.
Yeah, I'm not a manhole. I'm a manhole, yes. Manhole. Yes, but sijafika hiyo part ya contract. And help me Lord.
Eh?
So help me Lord.
Ngoja. Atuache tuache hapo. Anyway, hauna mseo hizi kwa sa confession.
Sina confession, touching sana.
What's the weirdest place ume, ume poop?
Goja. Goja. Zangu si weird sana. It's just the normal. Kwa fence, kwa shamba, kwa katikati. Kwa shamba kwanza, juzi juzi tu.
Ukiwa mbili.
December.
2020.
Tukiwa mzee pepe. Yeah? Mzee pepe.
Kia pepe aligoda.
Aya. Bati.
Yeah?
Ah.
Kwa shamba.
Bati, natujua vizuri.
Ah.
Una, leo ulikuwa unaangalia, pepe ameenda hivi. So usijaribu kupita barabara. Juajua hapo likusanda.
Unapiga vector.
Vector. Mwenye tu naka speed ka yours. Naka muziki.
Hup. 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 Ah, see. Yata mgeta after tu loo, maze.
Maze loo, man. Ilikuwa under maintenance. Tissue. Yeah. Alikuwa beba tissue.
Oh, yani mnabeba tissue mwende mspoil kichaka.
Eh, sasa unajua.
Fertilize kichaka.
Hapu unafunika your things.
Ah, man.
Unaangalia kwanza hivi. Ah, that's my thing. Back you go. usifanye makosa kisha urudi uchimbue hapo.
Ama friend yako kuja
chimbue.
Anyway.
Mimi sina zile weird car yako.
Najua yangu.
Yako? Unajua by the way maji watu wanatumia huko chini. Hiyo maji. That water. You spoiled the name of the source of the water.
Majitamu.
The water is majitamu. You just out of nowhere.
Ah bro man.
You defecated majitamu river. Yeah?
Why is it called majitamu?
The water was sweet without defecation. Wewe.
Ah man, ziva.
You are around 22 years.
Ni kwa 22. 22. By the way, ni kwa 20, ni kwa 2018.
I think 21, 22 hapo.
Eh? Nilikuwa 22 years old in 2018. God, nilikuwa nimezeeka. 22.
Okay, imagine. Eh? Yeah? Ukaskuma omundizi muogo
and I saw and I was left swimming in the water as my poop floated away.
Iko ni nakula vitu nyepesi yani.
Ah bro man.
Miango ni ile itaenda chini. Kwama hapo utachota. Eh, njenda kuna hii story.
Bro yangu ili float away. Inaanza basi hizo vitu ni chakula ya samaki.
Sikiza. Njenda kwa wenyewe. Wacho za kulia.
Bro by the way acha nikwambie checking ngoja before you tell me that. That me pooping in that river. Is not as toxic as the amount of oil being spilled in the ocean, bro. Am I making any sense? So mine was less harmful. Actually yangu ni nutritional. No. Kwa sababu samaki ziukula by the way.
Watu wanakunywa maji.
It doesn't matter hata kama mnakula hiyo samaki.
It's nutritional.
But oil I'm saying. Can you imagine how many fish die per year?
Rest in peace due to fish.
Oil spillage.
Fuck the fish.
Na kuna mami pili kufa ili choke. Ili choke na nini? By the way, una believe in mami?
Yeah, they are true.
Hakuna kitu hiyo.
Ziko.
Anyway, ulikuwa unasema nini?
Ziko, ziko. Also, nilikuwa sema umeenda kwa wenyewe hivi. Umekula lunch. Au umechilu kwa hadi kitu. Where's my mask? Where's my mask?
Ah, sema, sema. Eh?
So, umekula ka lunch. Heavy lunch. So, bado uko huko hadi kitu saa mbili usiku.
Kama ukimo hivi.
Umekula lunch tu vizuri. So, sapo umekula ka ugali hivi na ka kitu.
Na ka maziwa mala hivi.
Bas. Borisik. Situmbo meja.
Kumukere borisik ya shu. Ya go, go, ya yu.
We.
Webe. Ehe.
So,
tumbo imeja.
Tumbo imeja. Masaa mbili hivi. Sema kabla nirudi home, utani release kitu kidogo hapa. Chozi kwa hapi. Corridor. Left. Ah, nice, thank you. So umeingia pale chumba. Ah. Kuangalia hivi ni choo ya kukalia. Ama inaitwa nini?
Choo ya sitting.
Iyo. So umekalia kitu. Ah, Wayahudi umewaachilia vizuri sana.
Ha! Oh, guy.
So,
I know this part.
Umeenda uka flash. Kuna ule mmoja asema siendi. Siendi.
Siondoki.
Mimi stoki. Alafu sasa kuharibia ni flota.
Ah.
Eh? Hey. We, na kuna mtu anangoja nje.
Ule, please
mzee. Kidogo.
Ah, mse mimi narukia tu dirisha.
Mieri ni kunywa maji. Na chota, naweka kwa mfuko.
Bro utaenda.
Mimi naweka kwa mfuko.
Eh wewe.
Ogopa kuambiwa eh.
Mse by the way hizi vitu mazee. Roho safi. Hii ni vi, by the way unajua hiyo ni kitu nafaa kufanya. By actually mpaka sasa sijajua kutumia hicho. Sasa ni actually hiyo iko kwa my to-do list. Lazima niende and research. How to use.
Kwa ni mnatumia nini kwenye?
Ah bro, pit latrine. Eh. Huh? Actually prefer pit latrines mse to those fancy things. Na nilicheki Bill Gates ana work towards sijui buildings, sijui toilets. Anyway, these are philanthropy sijui projects na nini. Anyway,
Gopa. Gopa Florida.
Ah bro, zi, mizi, cheki.
Mimi nisha experience.
Ata irile toilet enye. una ya ku flash but si ya kukalia
ya ku squat.
Kwani huo uko huko place ulienda kwa nani?
Nini?
Ama si confession na mimi.
Ni confession?
Ilibaki hapo. Ulifanya nini?
Na ile ka brush.
Oh eh, sasa ndio ilikuwa niulize. Eh, ilikuwa niulize kwani hiyo choi na hiyo.
Ilisugua.
Ah bro, ili usukua.
Shida ilianzia hapo tena.
Ilibaki kwa
zilipasuka pasuka. Hey! What?
Ah! Hiyo yako ni sad bro.
Ilibidi nimekata tissue kubwa. Kekelea, kachota maji na ndoo. Kaenda wote.
Kulikuwa na nini maji?
Kulikuwa na tap
hapo. Oh, mzee ulikula bahati. Eh, ogopa huko hakuna maji.
We, afu fanye hivi sikia. Hakuna kitu.
By the toilets make me make me very insecure. I'm so insecure. Kwanza toilets za wenyewe.
Wenyewe.
Very insecure.
You can't fart too loudly.
Bro, is in ile ile kama upinguna having a diarrhea or something.
Hey, you're ogopa.
Bro. Kwa wenyewe tu ni kusad.
Anyway.
Me bro. Anyway.
It's hard.
What else? What other confession?
So mimi ni maliza zangu.
Okay. Tell me the after one. Oh, you say like fall in love.
Yeah.
Oh. See, I niliangusha the men and I fell in love, man.
Na pia kiboko yetu. Kuna hii kiboko.
Anyway, see. Ah, man. Only still speaking. Niko ninapenda msichana mpaka leo. But
due to
circumstances
that
bro masichana tu ni wangumu
zini you are not understanding.
Hakuna story understanding.
Mulikosania nini?
Siwezi ongelea man.
It's maybe I could, you know, unajua mimi
hakuna yuko mimi niliachwa man hivyo niliambiwa leave us alone hivyo na vile nilikuwa na make efforts.
Eh, nakumbuka. Eh, yeah?
Mzee nilikuwa na make effort.
Pale supports.
Eh? Average make effort hiyo.
Sijui buy your friends lunch.
Buy your friends lunch kweli.
Go out, spoil yourself.
Eh?
Eh?
Zii, kwani who are we talking about?
Take this 2000 Kenyan money. Go.
Azim.
Go do nothing.
Anyway, nilikuwa na make effort. Sitasema sikuwa na make effort. Juu nilikuwa na make effort. But
aliona maybe
alafu funny thing man ananiacha anaendea jamaa mwenye ati anafanya kazi maju. So jua Kenyans in abroad.
So unaona that's the problem. Aliona huyu jamaa wangu manzi haizi tutosheleza.
Bro nakuja ndakuja kwa bola fulani.
So I mark this podcast.
Hata hizi listen mzee.
Usi listener.
Ah, usi listener.
Manze, fuck you wherever you are.
Ah, manu, wena hei, fuck you.
Oh, fuck you. No. Unakosaje kutusikiza?
Of course, mzee.
Aje.
Your podcast is not that amazing.
Oh, okay. Hai,
alafu azi tena. Okay, yes, inaweza kuwa amazing. Mm. But, of course, hizi kuwa natufuata, hiyo atena to listen. Ati. Bro is guard ya anani stock.
Unataka kutukia
man na roho yote ati what the fuck is that?
Ni sana. Is amen.
Hey man.
Take heart.
Anyway, I don't think I'm going to ever fall in love. Any love time sasa nikirecover. Imekuwa 3 years mzee. Ndio ni 3 years.
So wewe na wasichana ni hivyo.
Azi, nikirecover ile tu fully yani ni feel yani. By the nikirecover ile ati sana ni come back. Ile unatokea ngapi kwa club na kasuti. Pop baby. Okay, leo vitu hivi. Anyway, ukifika hiyo part, wasichana wanaenda kuumia.
Mimi ngoja.
Eh, yangu itakuwa sad. Eh, wasichana wanaenda kuumia.
Pepe kama miaka ngapi hivi? Miezi ngapi hivi?
As of course niko kwa ile final period. Niko almost
stage 4.
Stage 4
full blown.
Full blown. Wewe.
Eh?
Sasa ndio ile part niko almost ku get over her. No I need to understand. Niki come back vizuri proper.
Bado uko na namba yake?
azinte siziweka namba ya tena matiko kwa kichwa.
Hey,
hii ndio makosa man.
Hey,
hebu acha niseme 07.
No.
Wewe
kumetwa. We have hyenas.
Ezi piano on air. But iko kwa kichwa. Hiyo ndio funny thing.
Hiyo ndio makosa unakosea.
As in nili sijui mbona man unashika namba yake yani.
Ikusaidie nini
man? Unashika namba yake. Sasa.
I wish you guys the best.
You guys kweli.
You guys. You are my favorite couple.
Yeah? Favorite couple kweli.
You're doing marvelous.
Doing marvelous kweli. Acha tu ni come back hivi guy. Wasichana wenyewe wanaenda kulia.
Unakuja kuwa manhole.
Ah?
Yeah.
The king of heartbreakers.
Oh, unakuja kuwavunjia roho.
Ha. Lazima watu kadhaa walie.
Mimi si unajua tu Kenya na unjaga.
Virginities
and naacha watu tasa. So
so
anyway.
What are the confession? MC na ina by the way ina relieve mtu. Ku admit vitu kama hizi ni ngumu.
Ni ngumu.
Na ina MC inasaidia. It's helping, it's very healthy and particularly when it has been
yeah. So if you are out there
msana is an inbox by the way
yeah
tumifika hiyo party ya kusema kunini
socials
yeah.
Yeah kidogo soon coming soon
by the tunaanza kusukuma by the tunaanza kusukuma links za social media na hivi ndio
yeah.
Ndaona play straight as a fix
yeah. So in case
actually fun fact we are still learning how to make podcasts.
Atujui shit.
So maze, if you are listening to this maze, kwanza maze, it's a privilege. Maze. We love you maze. And
stay in school, don't do drugs.
Abstain from sex and love
tender sex.
Bro, abstain say until you are ready.
No.
To get in love maze.
Hakuna sexy love.
Lakini by the way, get out there. Break your heart mse. Experience is the best teacher.
Yeah. Enda pale jua hii kitu inayofanywa
aje. But usi commit suicide.
Jiue.
Oh funny
thing. Do anything. Wewe fanya hii maisha ni yako.
Ati jiue azi by the way acha kwambia watu jiue.
Oh, msijiue. Jiueni.
Azi bro
usijiue.
Usikue hivyo.
Msijiue mimi.
Usikue hivyo by the way. Unaona hii podcast ikiweza kuwa nani bad nini?
Mm.
Kwa kuwa shutdown I'm saying vipengine ndio future yangu man. Kukaanga kwa radio kuongea about heartbreaks. Unajua wewe unaenda ku make it man.
Hey, ku make it kweli. Yeah. So imagine
niko na positive thoughts
about
your life mzee hapo unaanza kuniambia shit hapa. Ni undani zirudishe.
Ai. Acha nikae nayo.
Eh niko na positive by the way.
So imagine
employer
wangu akua anasikiza podcast.
Yeah, MC. Ata kuongezea mshahara ukose kuamini.
Guy.
Anyway, so by the way, we are talking about our listeners with hey. We are still making, we are still young, we are still learning stuff.
Ndio tumemaliza shule.
Atujamaliza shule, we are two exams to completing. Probably hata nikipost it kwa tumemaliza hizo two exams.
Yeah. So,
so tumaliza shule.
Hatujui tufanye nini.
Hatujui tufanye nini. Mwana tukwele ya sasa mzee ni kuanza kutrauma ku. Guy.
Mimi nitaanza kuvaa gumboot.
Oh, nimepata another nini additional part ya topic ya podcast.
Mm-hmm.
So ni dark secrets.
Mm-hmm.
And what to do after graduation.
We
hey bro, kuna watu najua mnaenda kuingia makazi.
Kuna watu mnaenda kuingia makazi.
Hey, kuna watu tunaenda kupiga.
We
hey, tunaenda kupiga aso hapa nje.
Bora upate chakula.
I'm just happy right now but I'll be happy nikifikile pata sasa niko na wife na watu wengi
income
as in tunajua ile income flow. Mm. Acha ile ya salary, acha na salary bro. Yes, income flow. Yes, ni part of income flow but
usibague no. Sai
zisi story ya kubagua like I'm talking about ile story ya kukua na income flow ni ile so jile venye wasema simanga ukue na ka system plan.
Mm.
Ya kujenerate do.
Mm.
Like entrepreneurship.
Mm-hmm.
See businessmanship.
Mm.
Like ama anyway entrepreneurship so jo there's a difference between an entrepreneur and a business person.
Mm-hmm.
So, no? a business kuna difference ya self-employment na entrepreneurship. A self-employed person or an entrepreneur na self-employed person. A self-employed person anapatanga income flow when he is in the business. Na by the way, utafunzwa na mtu mwalimu yote kwa lecture ya business, business 101. Na mtu azia tiama ama economics ama finance. Hii ni life. Hii ni from life coaches. A salesperson ni mse mwenye ako in the business in order to generate income flow. Kama mse tailor. Naona? Nimetumia hivyo juu mazee. Mazee tailor mazee. Asipokuwa kwa biz, miss juu kushona bro. Mazee asipoenda pale, achukue hiyo singa yake, akanyange, bro. Atuwezi, atuwezi pata, atuwezi pata fees.
Mtashona hii maisha.
Ama ni poke, atutashona.
So ako pale kuwashonea maisha.
Definitely. Yeah. Aya, but an entrepreneur, and it's a good thing mazee amenipeleka shule. Nijue stuff. An entrepreneur ni mse, and as a dose for a whole year. See, inakunga 333 days. Na pia akiamka the 334th day, atakuwa na fare kuenda job. Meshika? So like, anaweza kuwa, anaweza dose hizo siku zote kwa nyumba na bado kuna income flow. That's an entrepreneur. Wasimanga, wewe, jiangalie bright side. Sai ukae kwa nyumba for 333 days. Sindio? Hata si 333.
Hata mwezi.
Ni 999, kama sikosei. Days. Hii ni 3 years. Sindio? Plus.
333.
Ukae 9999 days. Si 333. Ni 999. Ukae 999 days. Bila kuenda job. Wewe unaamkanga tu, unafungua fridge, unakula. Unaenda, unatoka Netflix. Pengine unaenda, una watch ball, una hang out na friends, unarudi, una party. Ama, anyway, hivyo tu. Na usiwenda job. Pesa yenye uko nayo sahi, wewe utaweza survive.
Siwezi maliza kesho.
Siwezi maliza kesho. So, I'm working towards that as in. Ama pengine I'm working towards the 333 first before nifikie 999. Ndio maana nikafikiria in my mind that ni 333 but 999.
So labda hapo akili ndio kidogo inafikiria.
Anyway, bora umeshika point, no? So kwa hiyo part ya life tumaliza tu shule. Don't know what to do. But we'll figure things out. Sometimes huwa na wish ringe drop out of college. Ndiyo niki succeed nisemange ni sajua wale
wale wenye
kama my all time favorite person and mentor nasema I know him but he didn't know me.
Your rich fellas,
my rich fellas, kijana pale. Najua unamjua, unamjua
ni wengi, so sijui ni mgani.
Niambie mmoja.
Na Bill Gates.
Acha na Bill Gates. Bill Gates by this jumba na jani inspire. Yeah, but actually I learn a lot from him but I genuinely inspired to a personal level. Lakini one guy called Steve Jobs. Himself was a genius, man. How can you get fired in your own company?
We
when do we create bro? Alafu umeajiri watu.
Wakuja wakasema
yani umepea watu employment bro.
Akasema huyu jamaa
afu watu wakuja wakutoe. How are they going to survive? Afu wana realize haya.
Oh,
kumbe tu hizi survive wanakukujia na the next ya ile next. They had the hardware and stuff but hawakuwa na software. So ukisikia tu story ya old boys, yani najuanga details za old boys. Steve Jobs, he inspires me greatly. Old boys but alikufa. That is the most painful part. Nimi, by the way, wakumbuka nikwambia a video has ever made me
cry.
Hiyo. Like hiyo part inyarifikanga mpata cancer afu ana hiyo I'm saying that ndalia man.
Kulia man. You are grown ass man, man. Man up, man.
Sijui kwa nini ile kulaugh hysterically.
Kumbe sasa hiyo roho inalia. Unalia aje man.
Anyway,
mtu hako anakujua hata. Unalia mtu hakujui.
Zima.
You insane.
Una cancer mse.
No.
Oh. Umse alipata cancer, ni kitu wezi control. A akiona hiyo pesa yote kwa in the world.
Sio kuna Kenya alifanya.
Hakuna mtu aliweza.
Sasa hii peni zako mbili.
Mimi na hizi vifua zangu.
Vifua yako. Yeah?
Anyway. Tunaongelea nini? Oh, tunaongelea part ya kutokumaliza shule na tujue tunaenda wapi. Ili ningesema ninge drop out basi.
Afu
tuingilie soko ndio tukimake it
msema. Manzi.
I dropped out of college.
Like one of my,
one of my mentors, man. Easy. Mtu msome.
Someni, man. Someni. Lakini ukisikia masomo ingi.
Alafu funny thing. We happen to be the best in our class.
Hata tuna class.
Tuseme, we happen to be the best. Lakini mzee hatuna future.
Hatuna connection.
Hatuna connection, man. Guy.
Wewe nilo natokea hivi na PhD yako.
Yeah?
Lakini unakata mboga huko nje.
Wakati unakatia watu sukuma.
Mboga. Eh?
Kwanza wewe unakuwa umeivia kukatia watu cabbage.
Mimi nitawachongea. Na kuwapasulia smoky. Shout out to my guy Abu. Ah, umse. Ah, umse.
Our smoky guy.
Eh. Hey, that what anafanyao? Marvelous.
Eh?
Anajua kutuchunga. Pia. Na anakutibu.
Ah, ASAP with hot pepper.
We
anakusavia
manzi.
Smoke while still smoking hot.
Ndio tutorials.
Tutorials za kunini hizo smoking.
Just in case.
Bro, smoky. Smoky ina formula. Ikuweka tu kwa mafuta. Si zinabaya yako zikiwa red meat. Unajua si kama turati utaenda uoshe kwanza intestines.
Udunge.
Udunge sijui stuff. Umince kwanza meat.
Stuff nyama.
Stuff nyama
ufunge huko mwisho.
Ile ya kufinyilia hivi mpaka
zote. Dunga.
Dunga dunge. Supu weke ndani.
Funge mwisho na toothpick.
Na si kufunga tu na toothpick. Kuna mzungusho fulani.
Mzungusho ina zungushangu.
Na toothpick moja.
We.
Mpaka ishikani.
Makosa ipasuke.
Nyama yote ende chini.
Tutafanya nini huku nje?
Bro, bila watu nikaingilia soko. Kuuzia nyanya.
Tumefanya IT. So IT. What next?
Bro. Unaona kaka kuna kazi ya IT unaenda kufanya hapa nje.
Oh,
sijui at database management.
Yeah. Huh? Operating systems,
operating systems. SAD, system analysis and design.
Kuna
gari nyingine.
Hii imechukuliwa na watu wengine.
Wenye OS, operating systems.
Wenye
IBP internet based program,
SAD.
OOP.
Hii na si tunasomaga
ni OOP. OOP by
object oriented.
Object oriented program. Na ile structured program SP.
Sisi tunasoma ndio tujue kutumia laptop.
tujue kudownload YouTube videos without paying.
Without. Yeah? Mungu atusaidia tusikufe njaa manze. Hiyo tu.
I'm sure tuwezi kufa njaa. Anyway, it's been real.
So,
as tunaacha tukiongelea this sad life.
Catch us next time.
Or hashtag sad life.
Yeah.
Yeah. With, we have to introduce our names.
Oh.
Ah. Mimi ndenda tu simple, mimi ni Deno man.
Maze yoba.
Brayo. Kijana fuck. Brayo
kidakuepa.
Kijana fuck boy.
Maze yoba man.
Deno
yoba. Next time, yo jina mazezi. Usinyoni, mimi ni kijana pastor, I go to church.
Maze tuko 53, tuko 53, tuko 53rd. Minute
manzi
sijui tufanye nini kuna nini
kuna
let's nini? Pay some bills
kizaga we'll be back
ngoja as in let's pay some bills as in
Bring.
kuna sponsors
wale ma silmad
kuna sponsors
mimi yeah shout out to my
enjoy
DSTV guys
ah wewe acha ku shout out DSTV mse
oh
they are not paying us nothing
oh
shout out to my enjoyanga
ah inakulipa
it's about to get
lit down there
laid
oh yeah. See lit
I laid him say ko
see at una sponsors
maze sponsors
but soon
by the way niulize before tufunge what's your opinion
on
sponsors
baby mama
but as yet a baby mama so niko
yes sponsors yeah. Sponsors
yeah.
We are coming
bro. Tunafu ingilia makis na mbaya.
we are coming.
Hey, bro, mina sponsor. Nicheza pana to sponsor hivi.
Manze, we are very willing.
Check, we are very willing. We are doing the job right. Mi nataka pesa.
Yeah.
I must, mi, guy, kumake it muhimu.
Yeah. Kwa kukufa nja. Na pia tuwataka kwa flexia huku inji.
Hey, mse, tu, yeah.
Tuwataka pia kwa pigia luku, manze.
Hey, mse, man. Tumevaa kala sana. Rabo sana.
Manze, tuwafaa, manze, tuwafaa kutafuta vitu za duka kidogo.
Hey, man. Mm. We are doing it for the money.
Yeah.
For the money, yeah. But by the way, niuliza je sponsor sasa akiza kwambia I'm looking for someone to love me. By the way, unajua ndo ana crave ka love flani, attention, eh, ana crave, a crave mimi ngine ile unajua my husband ndio wazee vitambi kwa maofisi watu busy 24/7.
Mimi ndio kwa swali
ama ni masingo mother flani tu ana work hard be deadly be sexy pia.
Mimi niko
kupata tu madam flani tu anawaka uliza swali kupenda na hata sijamaliza sipendi. Uliza swali.
Hii swali yangu. Uko na pesa?
Pesa nini? Oh, oh dem yeah. Ongeus.
Uko na pesa? Bas.
Yes, Brian, niko na pesa.
Guys, itwende hivi kidogo nikupangu nikuni tuongee biashara. Tuongee biashara.
Ah bro, kani kupangu eh mzee.
Yeah.
Na hey, mi nakupatia.
Eh?
Eh.
Hii kitu utapokea.
Mm.
Wape.
Mm. Kwani umetoka kwa story tena?
Tutawapea. Tutawapea.
Eh, yeah, see.
Yeah, tutawapea.
Mi
come on. We'll come on one and come on all.
Azi but for real.
Yeah.
See. Sponyo muhimu.
Eh, sponyo muhimu.
Wewe.
Dubai trips muhimu.
Eh. Hey, ogo. Yeah. Eh. Hey, ah, mi nakuwa na dream destination.
Yeah.
Kwa hiyo nakuwa na hiyo vitu?
Moja.
Wapi?
Skydive Dubai.
Ah.
Ah.
Yako ni fancy.
We.
Yako ni extra. Only. Maganza. Ama hey. Ni.
Lugubi. Spendthrift. Eh, hey, yo.
Eh. Yeah. Yangu. Ni enjoying the sandy beaches of Seychelles.
Wewe.
Eh?
Aha.
Mi tu hiyo town tu inakuwa imenibamba. Seychelles.
Mi nakuwa na hii fear heights, nataka kuovercome. So kuna
mimi sijui mbona nasikia tu yani niende tu pale Seychelles. Kwa hizo beaches zao. With my beach.
With your no, with the love of your life.
Bro, hata sponsor ni sawa.
Hata sponsor ni sawa.
Hey, they can be the love of my life.
Eh. Yeah. Mm.
Bora pati kwa kwa the love.
Mm.
Ta kama ni making it.
Mapenzi muhimu.
Yeah, making it muhimu.
Happen.
Eh?
Force issues muhimu.
Hey bro, lazima eh mimi ta force issues. Hey. Don't make it.
We. Mimi kani kukupikia.
Eh hey, msi kwanza eh hey, msi. Unaandaa kitu wewe mzuri.
Eh? Yeah? Toto anapenda.
Anyway. Mm. That's been it. Msi tumefikisha. Msi dakika mbili man.
Tulipiece out like 5 minutes ago. Lakini sasa juu ya kirere na mehemehe.
Pengine ipata na try edit out.
Mehemehe imekuwa mingi.
Ah, lakini zimsemizi edit out.
Hakuna.
Itabidi tu me.
Sikizeni. Pambaneni.
Anyway, we love you maze. As we said, maze be sure to tell us anything maze. I'll be sure to drop our social media
maze. Whatever.
Kuna watu wengine kama mimi man tushatu. Social media tuko chini man.
Man.
Anyway,
supporters.
Mazee nyo ude wali nifanya. Anyway, baka nikatoka social media ma.
Yuhu ya nikufanya unyama.
Anyway, nisawa. By the way, nikuwa nadhania endi yo love of my life. Siyati mimi. As in, nikuwa nata nishanza kupicha tu neza muwa.
It's where you went wrong.
Bro, kumbe nikuwa ni hacho tu. Anyway, it will never happen again. I'm sorry. And I learned my lesson.
The hard way.
The hardest way. Bro, ilikuwa ngumu, but ni sawa. I'm almost actually through, ama ni over her, manini, whatever. Very soon I'll be back in the market. Kwanza, by the way, ama ni tukigraduate.
Yeah.
Niingie market sasa.
Alhamd.
Ni few months, by the way. I'm back in. God willing.
Hata unaanza na kimaliza mtihani.
By the way, hata nikimaliza mtihani.
Hata moja hivi, fungue na ya
mwaka. Next week, mse.
Yeah.
Ni hivyo, by the way.
Bas.
Ni mse na mimi sijuani kurudi nyuma. It's so, been 3 years, nimempea chance apige tu simu aniambie.
We need to talk.
Eh. Mi tu nimekuwa niki send
million texts.
Eh. Red tu. Ni blue tick. Zina blue tick hiyo tu mse. Anyway, tumefika the 1 hour mark. And it's been real. Yeah. Support us, tell us, critique mwaze. We love criticizers.
Yeah.
Kama ni critics.
Critics, whatever.
Yeah. Kizungu kidogo.
I tu kusoma.
Tunajua tu programming, bro. English ni ngumu.
Yeah.
Yeah. Anyway. Yeah, we can program your life.
Yeah. And your...
Oh. Ile, netongo aje? Ile ya
kufu. Tuonane. Tuonane.
Oh, return zero.
Tuonane. Tuonane. What out? Peace.
Peace out.